ngiyathandwa ngingubani obaye dewe nkosi yami mina ngiyathandwa nkosi ngingubani obaye dewe nkosi ngiyathandwa.
Ngiyathandwa ngingubani.
Obaye dewe nkosi yami. Zion lapha kimi bazalwane. And take you on a journey. Ngikukhombisa ukuthi bengikuphi nalo uNkulunkulu.